ndidiniwe ndo isiwe ho ndimgile ha mnandazi ubandiza kuthina Uh-huh.